yadigay ka helayo waan hubay hanaan qurux haybadaadi
Come on, boy.
yar